Chubby's music.
Unataka kunipa roka ya Medusa. Ndo yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma. Unataka kunipa roka ya Medusa. Roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma.
Hilo uliniacha nika kuwa very lost. Adi for a minute nika lose all hopes. Hate kadin kashindwa kudose. Nikiulizwa nikopoa. Machozi na form. Usiku gizani nalia nikiku watch. Ruin me for everybody. Mbona ukuni one. Agoni unanitocha unanimada slow. Sitawahi kuforgive because you forgot. Vile I kept me for you alone. Mimi so the prettiest of them all. Sasa ubaya ni vile kafala na fall. Kutibu hatek, face ya mahosta. Why ku forgive because you forgot. Ukitoka mboka na kungoja home. Nisha pigangasha na kitanda nka warm. Na yu keja yako nikaifanya home.
Nataka kunipa roka ya Medusa. Roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma. Unataka kunipa roka ya Medusa. Roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma.
When you mean it auntie, kwetu weni uncle. Weni size yangu nafanya mina unfold. Middle of the night sisi mbona tunahold. My man for life, izo ndo my hopes. Karibu ni mbulu, karibu ni fiat. Karibu ni cheesy cause you don't want me back. Lakini mbona baby you do me this bad. Pay a high price, jutu na kulove. Vile unataka kupendwa, mimi ningelan. Nilikuwa sure, hii ni long last. Mini kona mapenzi na buko na malast. Na kwa majukumu, kakueka fast. Kuonesha vile mini mjinga first class. Nashindwa ku give up, sasa nimegutuka, nimepigwa na butwa. Mindo fala hapa na hiyo ukweli ni hash. Long text, whenever I'm drunk. Lakini na breakdown kabla ni wind up. Kesho napata, haiko delivered iko kwa draft. Time is a healer na sija heal much ama sina good luck.
Nataka kunipa roka ya Medusa. Roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma. Unataka kunipa roka ya Medusa. Roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma.
Unataka kunipa roka ya Medusa.
Roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua. Mbona una huruma. Unataka kunipa roka ya Medusa.